kama kusema no.
Sema no.
Yes, navo vi.
Oh, baby.
I got nowhere to go. My gosh, it's so sweet, oh. Mdomo kwa mdomo, sikijiko. Oh, yeah. Gani ni mkolea. Yes, with the talk of the area. Sifa zimetimia. Si body, si face, si keria. Nakupa love, dovi. Utakoma kwa migodi. Unanuke uturi, uturi. Nimekoma kwa kunguli. Honey, oh, bani, honey. Chocolate flani.
Money on this.